Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe jam waali mawɗo ɗen goni e beete altinere jeegon lewru décembre hitande 2021 yamde jeenayi ƴaɓɓori kay Silimane Sappo e tati Ousmane Niane wuuɗo kabaruji ɗo num jirete ɓoggi jande to caggal bona songo ley laamu Bagnaga Rafa ko ɓuuri civil en capanɗe taton keddi hen kanankoɓe leydi meɗen ɗi ɓami aadi fiide dabareji yalla ndenago ana heeɓe ley o nokku e wi dunke ande banggal ndenago manggal paɗe ana kaani waylitinde sarɗiji mumɓen kaɓirto. Hollitingol ñalaɗe kese nde batuji ɗi gatte yo fay hunde e wi parti politique ngaji yogaji yogaji kolliti wiide nafa mawɗo woni e ɗi jondeji. Tenkade dow haro calɗi yalla ko lawti hakkunde yimɓe ɗum ana ñowe ɗum wonni fanda doddu e koyɗe kuncanado hoore le o wattu sukaɓe hewɓe wonɓe ngol daɗɗidirgol jotteke sigu alan keñan en ɓeydirto famo ley journal ngal yo ɗi woni sembe kabaji beeta ko o bisimilla moɗon heɗade studio tamani. Ko ɓuuri civil en capanɗe tato mursina yonkiji mumɓen sappo e jeɗɗon barmi camion kuɓɓal ɗum wonno ko yimɓe joom en kaɓɓoɗe ɓe anda ko goni gaɗɗi dow lumankoɓe aljumare ƴaɓɓene nde ɗum waɗi songo ley laamu ɗo e Bagnagara ana wara kilométre ji sappo baale kewɗe kolliti metti mumɓen e o bananda ana darta dow immadaraji mawɗi gaɗɗe fa jamare nde rene Ali Cissé.
Deƴere ka warti alan o songoto balɗe ɗiɗi caggal hippagol laatiɗo sababu ittude yonkiji civil en capantati e goo yimɓel gomɓele oɗo nokku ka holiti wiide fa hannde oɗo golle ana hakkillaji mumen yoga e maɓɓe ka holiti wiide lugagol ngol armi leydi ni waɗɗi nokku o ka jottini hakkillaji mumen dabareji ɗi ka fuu fihama yalla yimɓel gaɓɓe oɗo golle ana nange no holitiri wiide hooreɓe laamu hakkunde rew ɓe gaɗi duhawu fewɗe galleji ɓe yimɓele mum e yonkiji muɗum saami gouvernement laamu hakkunde rew ka ɓami balɗe tati le leydi ni fa duho e tottude teddago yimɓele ɓe yonkiji mumen heddi e oɗo golle fedde kumaniɗe haybude hakkeji ɓiɓɓe adama en ka te muɗum feyi tawde oɗo golle mo holliti wiide hono muɗum bonanda fuu yiyaka fedde nde wihi ana landini faabade manggal paɗe en ɓele immadaraji ɗiɓe gondi wadde fewde ɓeɗo yimɓe bomɓe fedde minusma nde waɗi noddago fewde yimɓeɓe waɗa immadaraji ɗi wawi fuu yalla deƴere ana warta le wuddu leydi ni hoorejo fedde minusma nde al hasim wan ka holliti wiide fedde unide ana landini wadde ko wawi fuu le ndenago civil en lindi
o masiba waɗi ley wattumo capanɗe capanɗe duumaji doggi ley commune rural Tassiga yaade ansongo o nokku gonɗo ley laamu gaawo yimɓe joomɓeen kaɓɓoɗe ɓe annda ko goni naati ɓene le gendi ndi ɓe mbi yimɓeɓe ɓanta koye mumɓen joppo commune o so wana ɗum ko woni hen naarata goɗɗo ndenagu jamare nde ana hani daranede arande wana haɓugol e terrorisme tan ɗum woni hakkillo Ibrahim Maiga gaɗowo tewtogoji dow anniya muɗum banggal jam e ndenagu ley sahe ngel e wi Maiga ɗi masibaji le wuddu leydi ndi yo waɗ mbowka noon no saabi muɗum larme mali ana hani waylitinde no gollirata keɗe ko wi Isa Oumar Tougal ha dow faccitago sita sidiɓe
mintere malɓe yo heƴan nokkuɗe fou ɗum ko saabi hannen so yimɓe lolmi hiiteɓe ana waɗa ɗi bonalaji nokkuɗen tawa mintere me bawɗe mumen wala hen ne wawi tawede kasin e mintere mal yo weñƴitu laabi mumen kaɓanorde hannen laamu hakkude radio o gollam muɗum arandira yo tinnade lentude jama fo e haɓde terroriste awno ittale leydi ni ɓen hani wadde immadiraji fou yalla baade leydi ni ana heeɓa lente ka e jowle mumen soni ɗum waɗaka e tinnoɓe haaɓa terrorisme ko ba nawiri fou minke en mbiɗaɗan leydi yo wala bawɗe kaɓanorɗe sanne
sakiraɓe ɗi kabaruji fo andoɗo mbawi heɓude dow bembe ande ɗe ɗo hella amen facebook kañum compte twitter tiɗɗalla kabaru jande ley sahe ngel haɓɓo haala muɗum wonno ley batu gaɗɗunno ake sotta nde jonde hakkunde kanankoɓe leyɗe G5 sahel e banque mondial waɗi alan keñan to mauritani to hoorejo ministre e mali hawri hen coggel kukala Maiga ley ko yeeyi toon ɗum heɓi joddade e malinkoɓe gomɓe mauritani asawere ƴaɓɓine nde illa aljumare ƴaɓɓine nde hollitama kasen nde batuji hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi ɓe noddiri assise national de la fondation de gatte fa den nafa ɗi batuji baale politique ɗe ana jeeɗi hakkille dow muɗum e wi yogaɓe ɗi gaɗan fa dewral ɓeyde wadde yoga du holliti wiide nafa fuu wala e majji fa ɓeydure enen famu keɗen Ali Cissé
e juuɗe kanko Hamidou Doumbia secrétaire politique le parti élément o gouvernement leydi ni jogake anniya lobbo feyi le immadaraji ɗi o holliti wiide omo yiɗi yimɓe fuu tawele muɗum ɗi o wi oɗo bato nafa wala e muɗum won kulleji ɗimi naari fay hunde waɗaka fewde muɗum mbiɗen ɓe ɓe de chanda sarti batu mawdo e sarti dokkar lam hakkundere mi keba hen jawu bidem e du be kaltana min sarti no woteji di wawi landinere fa de batu mawdo wadde dundu mi keba e mudun jawu so wadi joda halda hakkune mada e parti politique no boniri ka fu ada wawi wartude mabbe kultabe wide mi de bayi wadde dum mi keba e wadde dum so a neddo jom bernde labudo minen kay juude amin dido jide na fa fu wala mudun wana du woni hakkile parti antirtedo alliance pour la république APR lewi horejo mako odo batu nafamudo ana mawni so min jibbe fa kawral hebe hakuna yimbe Umar Ibrahim Touré woni lamido parti antirtedo alliance pour la république min ka mili mili jide de nafa ana mudu sabli chili didi ko de banta ko fu yo tewtude watu de yimbe fa hi do wadira mili min do hunde mudduna sanni goto e imadoraji mawdi kandi wadde lelindi woni batu joyido do hedin tingol lindi minen ka min tawete lehi min kaltan hakkilaji amen mududi lehen ko nayorto bangal horebe laamu hakkunti wiide odo batu waran latade sababu itude calendrier goro landinde woteji garo di
taggal hala di batuji hala kabaru sariyaji woteji do an e wi honjo tobe yokabe de dabere dewral an hani wadde do mudun be kulliti dun aswer jabbene de le ko model mali e ko sem joddi batu en nantinobe kabaruji le kawritangal hunceni be do hore jetti dabere bamade le o projet mo dewral wadde do mudun le batu conseil des ministres ngaddo noga enay lewru novembre jabbene do anne ko draman mayga hebinen o hawrini on batu do faccitango alisi sitisidibe
fa wawde hadde bilisaji tagal woteji di waji sawol woteji di yewte dum woni hakkile yoga yimbe la tay ko tobe gonno be jidangal beedaade juinde fedde goto ngaro humanaade landinde woteji di be narti jabu ngay woteji le centre ngay fa yeto le bureau to woteji di watte to yopedo beme ande di docteur Ibrahima Sango horejo fedde model mali
yade zavansi ima daraji kewdi ana hane wadede ko dogata do politikon jabi woti ngaji warande wadede jabi biru ngaji woteji ana hane hokkede le wakkati goto kay jabi mo wiata e resultat provisoire
ko nayor bangal fedde ko semde hore be kana yidi kawral hebe do seria godan do wotiji de leedini e be jidi du kawral hebe do batu mawdo nyowi do hedintingol leendi mo sartiji mudo anda ila aljumare bettine salia kariba traole woni kejaro fedde ko semde
toni batu antitir assise national an wana ta sabe watta semme e talkuru meden sharia monu kay e faabo la meden democratie hudum fu hatta en wadde dum
ko woni batu mawdo nyowi do dintingo lendi antirtero assise nationale de la refondation ana landina sapoyade chapantati lewru décembre hitane 2021 ma fala nyaloma hande o wala fu calendrier gondo to kalto wakati woteji di warta landinede
le o wattu goto alisi se fedde nodiritende front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali fiji Mali darti lam hakunde jo beide fedde de wi lam hakunde jo hokke dubi didi yalla ana landina kabaruji di kede ko zanga goita njubino golle ji fuji Mali wi Mariam Kamba Keita do faccitango sita sidibe
leedi mallin hannen ana wonde habude yimbe londo hitebe di tattaji leedi fu soni a jewi nukku joge heewi wala jungo male hannen wakkato kado lam hakunde jo do wawata faabada be hebabe hunja di torraji do ngu naati sabe hannen da fedde entretien fuse malne wadi di imadraji be ummigen be jandire badde leednin be hebi yimbe ko fotta minonji nay yaade yimbe ujnya didi e temede jeenay e chefan e joy e yimbe temede taton e joyon ko signini no talkuru soni a fami mali ana jungo yimbe politique me geddi hitan entretien 1992 fa warta nda hannen du fu tawede mali ana lungi de lawum yaade yeso du fu yo sabe yimbe pelle politique me hannen ona fuk badin leedi nyaawto yo yalla mal ala hunjina hore do do wawa kebede soni wala ne lam hakkunde rewo juutine faande
haro chaldi yalla jam ana warta do woni faanda garantray na du doddu e koyde sukabe mali be dandirobe e du doddu njottake alanke nyanto seguto le mudum e kollitan bibbe leedi ni nokkuji de be jabbotode kinno darano no jam hebirte ndukundira juude du woni ko mbeccintine wiide hore be ministere humanide senesi haro chaldi kede ko jakarija jakite hore ju comité pilotage garantray wi Abouakrine Ag Mohamedine yatra do faccitan alisise
doddulu doddu iude bamako yaade segu nukule joy woni ko mi dartole mudu min puddi doddunu alal bar go o lewru decembre min dogi bamako yaade Moriba Bugu mi iwi Moriba Bugu yaade kon kayo mi iwi pon kayo yaade kulikoro yaade fana mi iwi fana yaade kono bugu hande ko min tawtata ko ni woni hewtude gallure segune ebe gondi e doddunu ebe kan yotta le gallure segune fay boyata sanni yimbe la chapan jeego e nayo wolle doddunu alhamdulillah fa do min goni nyalama hande o ka tiddala fu mata kan dogo be ana wundi wadde ko waawi dabri golle o ko ana wundi wadde no mujjiri deena ko odu ana hunchana hore
kabaru covid 19 ala kanya jegon lewru joyi lewru desembre ndo acca hakke sekrabe kanan ko be docteur en koli tv de himbe temedere taton woni be nyaw onangi le onyaloma be koli tv de chapande jeddo enjoyon woni santanabe goto woni mo accay ko na le leedi meden di warde hande en himbe ujina sappo e jeddo e temere jeno e sappo enjoyon woni be onangi santanabe ujinaaje sappo enjoyon e tem dido e chapande jeno e jetton ono be o accay yo temere agon e sapo e jetton kedden joni kabaruji acti covid
to yam fuule to imadraji puddi ilele noga e jena lewru novembre fa pammina jamare de no nyaw coronavirus o wuri wabbe dido golleji su doctoror wondu li lamu yam fuila e be gonde e yade le ciu doctoroje gonde tonde kanya fa jottada damaje gonde le odon nokku e misi deji fa yotto e egliseji kanya e ciu ecology
fa ndaw imadra lele bitati yo hollitinde jamare de yalla ana yalta yade pikawade kede ko abdraman traore wi kanko no point focal covid 19 fa sodu doctoro yam fulila
ko sabin bini wasde wada de pikirni nyaw coronavirus o yo sabe yimbe ko nyaw woni mo an hewi sanne le leedi mannen hannen ko wonko sabe hannen so me wadi imadraji le fedde entretien service de developpement social yalla me hebbe me korno jama mudum famitna jama ba wodiri e nyaw
yimbe yam fulila collectivité ko sabe de jabata ya de pikawade yo sabe halaji kalte do bembe ande de dinangata hore
le bembe ande de sa yewdum jama ko hew hunno sanne pikirni nyaw coronavirus sabde ne yoga be hola kin dun fey gobe dana holliti wi pikkir ana wawa dir nyabla goddi kasin minga aranno mi hola kin pikkir ne de handan mi de holli ku pikkir yo gonga sanne pikkir ge an muddi sanne du
mun jenimbe hore o imadara ana darta fa ba muya jamarnde ya ladi golleji ana lato no jidira
wattu jono min garam min dokka gol do landol docteur Boubacar Sidiki Ibrahim Dramé kumini do kabar habule nyaw coronavirus le sou docteur hopital di
net on hani bonna de masque sini ana wada haro chaldina
on fu ko do andi wiida wana wajibe juure modon wattude masque dum hasindina neddo dogo wana hasindini e hendu wonno gol mako masque one ana wawi hadde mo hebude hendu dio hasindini mudum so tawi ni nyaw o wayma nukuto jaata to yimbe ana heewi dum ka wajibe a watta masque o sabi so a battike yimbe wobbe tawi a wala masque o ada wayi waddude nyaw
dokkadde
ten bete hande do kabaruji meden joy do coronavirus tinnodon den won datidi doktor en gondi halan de won nyaloma hande fa deno ko he modon deno wondi be modon
Sidiotamani do Faba Muya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse et République Tchèque et Union européenne
Chakirabe kabaru ngon lere jongaji medde to an songo to holi tam wede bomboje nay padama do dakode militaire et ministre aswere yabenade to don to an songo to be kulitido wala ka fukkedi do en wala do fu barmudo e himbe jom en kabalo be anda han goni kay du kertege luman ko be don julabe di don dum wadi to burem to do lawol do lawol burema gawo wadi hecci kenyan sedi be kultivide be di don be barminam goto on nawni sanne goto o seda woni ko barmi be kultivide be en jadi kal sibe julabe ko yata ujinaji chapande ujinaji malle hemere jadi moto odo sakirado kaddi kabaruji ka kedde hedade do e seda yewtere palon l'environnement wala jukinde wassalam le region buguni hollito goji ngadaadi ton e kabaru ta igol ledde bongol nafa modo wari do mudun sabe jama o fami fa bami hakilaji kesi dum wonno ko be kuliti wide kuteji ko dum watta jamaare de fami fa be do den famu kedden ko be ko alisi se be nyendo hen
le magazine parlant de l'environnement
bonito yimbe la jodi be tobe ka holiti wida ana andi jati kuteje ngode tacugol ledde no boniri ngurda mabbe jati dum yottinta torda so be darna e golle o to won ko seedi yoga e yimbe le jobbe halde faana hala kejaado amen nelaado buguni juliette koulibaly
bonera ko mulu me fami me darna dum natto torra makka le ladde amen tawdena kam heba tagam kasin so kamude tobe gurgan ti minge ene milata so pugo ledde ana han accede jati laamu on won ko haani wadde yalla ana haba dum menen fami handen le ladde amen ledde fu wala kasin suwida a yiɓan dañde hannde mi heɓ gon laɗɗe muɗum gollal sabu nan leggal fof goto walale ladde minen fe mi faami hannen sonin ladde kimi jam heɓatake
min paami jonka nafa woni dewte ɓamaɗi faa rena ha walu noon holitiri wiide chaka dumbiya laamiɗo bureau fedde yimɓele noftotoɓe leɗɗe gonɗe ɗe ladde ne bugunito
wakkati ne laamu o fuɗɗi wadde immadraji o joƴƴina ɗi sariyaji mi tampi li o wakkati sabu din mi faamayno ga caggal muɗum mi faami nafa muɗum sanne kane torraji ko soppugo leɗɗe waddatede ladde amen mi war mi faami leɗɗe soppeteɗe ɗe hono e muɗum tottatake ɓingil adama ana wawi soppude leɗɗe ko yata ujunere nde duuɓi sappo ga ɗu e tawede fo nokkuji jogaɗo an han hollede ɓe leɗɗe muɗum hana soppede
ɗiɗo immadraji yo jaabu immadraji banggal politique ɗi leydi waɗi noon holitiri wiide hoorejo osé fouré buguni kanko capitaine seydou daw omo haltanami immadraji gonduɗu waɗede ɗi gollu ɗatol
laamu waɗi immadraji ne fota duuɓi hannen yalla leɗɗe ana heɓa tutede ɗum saabi hannen soni osé fouré laamu buguni o waɗi immadraji ne fota duuɓi tati hannden ana tuta leɗɗe hurnoɗe griyas ji hitane fof so ndungu naati ɓe lamdaton sukaɓe jogol ɓen kan e hooreɓe gelɗe ɗe e rewɓe fedde antitirtene kafune homo fo ummo feyti e tutugol leɗɗe ɗe ne ɗi immadraji waɗane hannen ko heewi famɗon hannen ɗi laamu bugun o wi tutugol leɗɗe ana moƴƴi sanne
waytagol hakkillaji jamande wari e wakkati muɗum ɗum woni ko ɓeyɗi hen kanko capitaine seydou daw o holliti ɗu tiɗɗalaji ɗi ladde bugunine wondi fewde
soni a faami hannden ladde ne fu naati ken hone feeyaje ana tata ƴilali du heewi ɗum fo yo soppugol leɗɗe ɗen naati saabe muɗum hannde soni leggal wala ladde wala ɗum saabi hannen so maaro meɗen dabaji ko heewi wittirile leydi kodowar ni hay ɗuɗe naatiken torra hannen ɗe raison buguno dabaji wala hannden ko ɗum wurta dow wala sukaɓe jogalɓe ko heewi ɗum witti leydi semme muɗum fanɗi ko lemete on heƴata ɗum wonko naati saabe saɗɗa amen ka hannden
dunki en andanɓe kabaruji ɓiliɗe rendol ha walu ka holiti wiide waytagol hakkillaji jamande ana hani yoppude kanankoɓe ɓeydude immadaraji ko wondi wadde ko ɗum ɗi wi kanko dunki andanɗo ha walu zoumana koulibaly ana wawi latade sababu yoppude jamande fewde e golleji goɗɗi ko wona taccude leɗɗe ɗe no boniri
sariyaji soppugol leɗɗe mo ana hani batede sanne yimɓe ana hani famtede muɗum hollitaɓe soni wala leggal gurgo ana tiiɗi kabaruji kulleji hiite kesi ana hani waddede hono gasi e nandan muɗum yalla ana ɓuyta soppugol leɗɗe ɗen ɗum so waɗama ko heewi darna soppugol leɗɗe mo
ɗo mi katta e magasine amen kaalen haala ha walu min jowti on heɗade min jiiye yontere warore.